LG, ah, LG.
Johnny News.
Na mpenzi wangu, Hani Simoni Tafrani, na muita Hani haonekani. Kupenda Hani, we unanitisa.
Basi inatosha. Kivumbi leo.
Hani, 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 ah, Hani.
Mr. LG.
Bolo, bolo, bolo.
Bolo.
Kushi nahi bolo.
Bolo.
Tumse pyar bolo.
Bolo.
Bolo. Yapokuwa na mchuna, kangangana umo umo. Hani wangu wakinuna, na mkati ya viuno. Vya vibuno, 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 vibuno. Hani, 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 ah, Hani. Na mpenzi wangu Hani Simoni Tafrani, na muita Hani haonekani. Hani,
Hani.